It's youngest Hassan on the beats, baby.
Madam Six.
Jump track music.
Gangaria, kinta shilafia. Ina kwana, baby ya gajia. Derenjia, ya una ya bia. Nchechawa, ya amsa gayata.
Zafar kwamba